Inka, walidinta, ardeida, kulli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aad baan u faraxsanahay, ilaah baa mahad iska leh oo noo kasay maanta inaan iskugu imaano Mandela Stadium liajliga tartanka Qur'aan Kariimka aan iskugu imaano meeshan. Xafladahan iskugu imaanay garoonkaad waa taqaanaan, marka lii sheegay oo culimaa diinka iyo mas-uuliyiinta Aluud Education Trust markay ii yimaadeen oo dhaheen xafladan hadda lafi waa ka soo gudubnay, waxaan rabnaa xaflada countigeeda noqoto, garoonkaana ku sameyn rabnaa insha allahu tacaala. Aad iyo aadaan ugu farxay, waana soo dhoweeyey insha allahu tacaala. Sheekh Maxamuud Mankoonina codsigiisii waa maqlay. Fursadan waa fursad aad u muhiimsan oo la rabay kor loo qaado walaalkeenii Cabdisalaamna kheyr allah siiyo, garab aan u noqonaynaa in programkan kor loo qaado, aan isku kaashano because fadila aad u fiican waaye oo iskaashina wax qiimo weyn lagu samayn karo insha allahu tacaala. Culayskaas waan idin la qaadanaynaa, waan isku kaashanaynaa hadalkan iyo dhaqdhaqaaqa programka noocan, waana sii xoojinaynaa insha allahu tacaala. Idinka dadkii ka dambeeyey culummada reer Kenya, khaasatan ummaddeenii bulshada Soomaaliyeed oo qabanqaabista programkan waxay u noqdeen Aluud Education Trust, anigoo mas-uulka Mandera ah mahad baan idiin celinaya insha allahu tacaala, khayrna allah idin siiyo. Marka aniga beritan waan idinla joogaa inta ugu badan insha allahu tacaala, laakiinse maalinta xafladda la xiraayo culummada iga codsadeen, laakiin nasiib xumo program kalaan qabay ma joogi doono, laakiin wixii shaqaale dowladeed oo la rabay inay programkan ay moogta ay u taageeraan kulli way joogaan, wayna taageeraan ilaa xafladda ay ka dhammaato. Waxaan ku rabaa inaan ku dhawaaqo in xafladan Qur'aan tartanka Qur'aanka Kariimka oo Aluud Education Trust iyo culummada ay iskaashadeen ay noo keeneen meesha magaalada Mandera, in wixii ka bilowday haddana sida rasmiga uu u furan yahay. Takbiir! 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 Ilaah noo fududa. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.